耶稣的名字，我们要呼唤这个撒玛利亚的母亲。Nous allons à l'heure de
nous
sommes les
pauvres.
Nous sommes les pauvres. Nous sommes les pauvres.
Nous
sommes les pauvres.
Nous sommes les pauvres.
Nous sommes les pauvres.
Nous
sommes les pauvres. Nous sommes les pauvres. Nous sommes les pauvres.
We love you all in the name of Jesus.The Karamajongs will find us when we
close.
And we've already put on the armor of our God, which are in Ephesians 6:10-13. And we've already clothed the gospel in our faith.Put on the belt of truth in our waist. Put on the breastplate of righteousness. We already hold the shield of faith. We shall be found with the helmet of salvation. We have gotten the sword of the word of God.
Let
the Karamajongs will find us.We speak of people who delay. They who are sluggish within the things of God. We pray for them, God empowers them. Praising the Lord Jesus. We want to go in the prayer of warfare. Let's briefly pass through it as we fast the heart. We first put on the armors and prepare with ourselves with the gospel.
Yes,
praise Jesus. Let's begin right by studying out our script, our weapons. For we know they are not of flesh and blood. After we move on to put on our armor.We become good warriors in the army of the Lord. Like we fast the heart.
In
hearing of Angel Michael, we even heard of Angel Abaddon, the angels of warfare. We're going to move on to see of the angel of fire.
That
we may stop sending fire ourselves. But this time we can send that angel fire that can take fire to the powers of darkness to burn them.
Yes,
praise Jesus.
For
when we are here in 2 Corinthians, this chapter 10, we are told these words.
2
Corinthians chapter 10 from verse 3.
Bakolinsi ekyokubiri essuula ey'ekumi olunya olwokusatu. Kuba newankubadde nga tutambulira mu mubiri, tetulwana kugobereranga mubiri, kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri, naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okumanya kwa Katonda. Era nga tujeemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo.
Yes,
praise Jesus.
Tumanyi nti newankubadde nga tuli mu mubiri,
we know that though we are in the body,
tetulwana kugoberera mubiri,
we don't wrestle with the flesh.
Kubanga ebyokunusa by'entalo zaffe,
the weapons of our warfare,
si bya mubiri na musaayi,
they are not of flesh and blood,
wabula ekituufu by'amaanyi okumenya ebigo,
but truly they are mighty to demolish strongholds.
Era nga tugamba tusobola kutereka okumenya empaka zonna,
and we can demolish every argument,
na buli ekiwakana n'okumanya kwa Katonda,
and everything arguing against the knowledge of God,
okusobola okujeemulula ebirowoozo byonna,
to be able to demolish all faults,
okugondera Mukama waffe Yesu,
to obey the Lord Jesus.
Naye buli lwe twogera ku byokulwanyisa bino,
anytime we speak of these weapons of ours,
tugendayo ne tulaba amalayika bano mu kubikuba 15,
we straight go and see these angels in Revelation 15,
abalina ebyokulwanyisa by'obusungu bwa Mukama,
they have the weapons of the wrath of God,
ne tugenda mu maaso n'okutuma mu ntalo zino,
whom we move on to send within his walls.
Tusomeyoko mu kubikuba 15,
let's read in Revelation 15.
Okubikulirwa essula ya 15 olunyiriri olusooka.
Revelation 15 from verse 1.
Nendaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo bamalayika musanvu nga balina ebibonyobonyo musanvu eby'enkomerero, kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukirira. Nendaba ennyanja y'endabirwamu.
Yes, you can see.
Praise Jesus.
Bamalayika abalina ebyokulwanisa bya Katonda.
Angels who are the weapons of the Lord.
Omuli obusungu bwa Mukama.
Where the wrath of God is.
Yes, you can see.
Praise Jesus.
Kati buli twogera nti ebyokulwanisa byaffe si bya mubiri na musaayi.
Anytime we speak our weapons are not of flesh and blood.
Wabula by'amaanyi n'okumenya
ebigo. But they are mighty demolish strongholds.
Tugenda mu maaso n'okulaba baani abalina ebyokulwanisa.
We move on straight to see who has those weapons for us.
Tuuka mu kubikulwa 15.
Reaching Revelation 15. And reveal us the seven angels of his weapons.
Yes, he was.
Praise Jesus. Now, after we've gotten to understand,
we
begin to use those weapons. And we send those angels who have them, and they move on to serve us. Hebrews 1:13 tells us.
Mebulaniya esule olunyirwa 13.
Hebrews 1:13.
Mebulaniya esule soka olunyirwa 13.
Hebrews chapter 1:13.
Naye kuba malaika ki gwe yali ayogedde konti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo. Bonna sijemeye giweereza nga gitumibwa okuweereza olwabo abagenda okusikira obulokozi.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Nga bwe twajja tula malayika Michael.
Like we came seeing Angel Michael.
Ayimira abaana b'abantu.
Who stands on behalf of the people of God.
Agenda awangula ku lwaffe.
As he goes on to conquer on our behalf.
Nga tufuka abawanguzi n'okupirawo.
That we become more than conquerors.
Nga bwe twakira mu Daniel 12.
We saw it in Daniel 12.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Tula malayika Abaddon.
We saw Angel Abaddon.
Malayika w'enjegere.
The angel of the chains.
Mu kubikulirwa esura eyo.
Revelation 20 from verse 1 to 5.
He caught Satan to bind him in
the bottomless pit. That's the angel of the chains.
These
are sent to execute that mission.
Yes, we are.
Praise Jesus.
They are
sent to fulfill those missions.
Yes, we are.
Praise Jesus so much.
So it is a mulchino.
Now which meaneth in this? These angels to have these weapons. And we know we wrestle like just flesh and blood. These are the ones we send within our walls. Right now we are going to be moving on handling the angel of fire. We understand we are fighting with the spirits, the evil spirits.
Where
do we send angels, the holy spirits of the Lord? And they go to fight with them. And remain not fighting with flesh and blood as the past seasons have been. Sometimes you've been firing yourself in a
peaceful
way. And you can never send. And stand alone in the warfare. Now on the mountains where Brother Nicholas was, and they're always firing. And they cannot send an angel, and they know they are the acts of the Lord. Now things were like that. That's why the devil always triumphed over them on the mountain. For he knew there is nothing they had done to him. They have wasted their time.
Yes,
he
was.
Praise Jesus. We have been told in Matthew 18, Matthew 18:18-19.
Matayo esula ya 18 olunyolwe 18. Mazima mbagamba nti byonna byemulisiba ku nsi birisibibwa mu ggulu, era byonna byemulisumulula ku nsi biri sumuliwa ku muguru.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Bate kawa neno mukulagira.
They put here in commanding.
Ntibutulagira wano.
That when we command here.
Abasumulura jebali.
They who lose they are there.
Oba abasiba jebali.
They who bind are there.
Kati kwoga asiba.
Now you say bind.
Siba sibemyo yemi byagirimu.
Bind.
Ejirimu ejirimu makanisa ago bulimba.
False churches.
Yesu
praise Jesus.
Kati obera olina okubanga oyimirira mu kifo kyo.
Now you must be standing in your position.
Okusobola okulagira ebiri abali mu ggulu basobola okukola.
To be able to command the ones in heaven to work.
Era nga malayika atumibwa mu bwangu nnyo ddala.
And an angel sent swiftly.
Okugenda okutuukiriza omulimu ogwo.
Go and fulfill that work.
Kituva twawulira mu Daniel.
That is why we heard in Daniel.
Nti malayika n'abuusibwa mangu ago.
That an angel was flown swiftly.
Yesu yebazibwa.
Praise Amen. Jesus.
Kati bwe tuba tusaba.
Now when we pray.
Waliwo ba malayika abatuukiriza ekigambo kya Katonda.
The angels fulfill the word of God.
Singa tubeera tukisabiramu mazima gaakyo n'okulagiriza
okwadda
yesu yebazibwatuleme okubeera nga abalwana n'omubiri
n'omusaayikasi
tomala okuyimirira nga bw'ogwanidde okuba ku musirikale wa mukama nga okulembeddwa mu mwoyo
omutukuvu
nga bwe twawulira mu befeso
6:10
twagambibwa ebigambo bino
n'oyo
malayika w'omuliro gwe tugenda okuba nga tulaba bw'oba ogenda okumutuma olina okuba nga oyimiridde bulungi mu byokulwanisa
must have stood well within your weapons.
Kugamba ngenjiri ojambadde mbigere byotambuliramu.
And you cloth the gospel in the feet you're moving by it.
Gusibya amazima g'ebyawandiikibwa ebitukuvu.
You tie the truth of the Holy Scriptures in your waist.
Olina obutuukirivu mu kifuba.
And you have righteousness within your chest.
Nga wawulira nfumo z'abigambo.
And you never had invented stories of
words. Ozikiriza bukiriza nti wabula ng'olina ebyawandiikibwa byewasinziramu okukkiriza ng'okutta engabo y'okukkiriza kiri kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku
lunyiriri
nga ssappewo y'obulokozi omwe omutukuvu
waaliokulungamya
mu magezi ne mukutegeera kuteesa ne mu maanyi ne mukumanya ne mukutya mukama era weewaawo ng'okutta ekitala ky'ekigambo kya
Katonda
kyetumanya obulungi okuba nti endagaano empya n'enkadde kikola Bayibuli
yesu
yebazibu atugamba befeso katusomeyo
abefeso essula ya mukaaga olunyiriro lw'ekkumi ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge
tubenga n'amaanyi mu mukama
waffe
kitegeeza kino kyetagisa omwoyo omutukuvu okuba n'amaanyi
kubanga
yagamba mu bikwabatumi emu 8 naye omwoyo bw'alijja kumu
alibawaamaanyi
yesu
yebazibu
mu bisembayo byonna ky'olina okakasanga omwoyo akuwa
amaanyi
okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu ne mu maanyi ge ye
kennyini
tuli mu befeso essula ey'omukaaga onyirwa kumi n'olumu mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya katonda
tulina okuba nga oyimiridde nga komanda
omutuufu
togenda bugenzi nti nyambadde enjiri
olina
okuba nga enjiri ebyaddala
ogirina
nga bw'ogenda otandika okusaba
oba
okubuulira enjiri otambulira mu
byawandiikibwa
befeso essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'olumu mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya katonda mulyoke muyinze ng'okuyimirira eri enkwe za sitaani kubanga tetumegana na musaayi na mubiri
nti bwe tulwanagana nabo
tobagenda
bakwata nangalo
zo
nga bw'obadde eri bulijjo bwe wasabanga
and you bind them and you break them yourself, you cut.
No.
There is another who has your panga.
Malaika Michael,
Michael is right there.
Asobola okuyingira mu nsi y'omwoyo n'ejjambiya
ey'omwoyo. Stand in the spiritual realm with the spiritual panga.
Okusobola okutema enjegereza aba
Satani. Cut the chains of the devils.
Okusiba tusibisa.
Binding, you don't bind with your strength and your hands.
Waliyo malaika alina enjegereza y'omwoyo.
There is an angel with the spiritual chains.
Malaika Abaddon.
Angel Abaddon.
Osobola okusiba.
To bind.
Kati n'okwokya.
Even to burn.
Okya fire.
We don't fire ourselves.
Waliyo malaika w'omuliro.
No, there is an angel of fire.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kugamba tetwagala bintu bino biberenga eby'omubiri n'omusaayi.
We don't want these things to be like flesh and blood.
Lwaba mukumbe. Mulina n'abamu be mwawulirako.
Some of you have some people you heard of.
And
burn demons physically.
Bali betuukya si mubiri na musaayi tebagenda kujja.
We burn are not flesh and blood like burnt.
Nti ogenda kuba okyana omuliro gw'enku. They will burn them with fire of the wood, and they will get burnt. Not at all. An angel of fire was the fire which can burn and melt at the same time. He gets it from the fire from the altar of God where souls are melted from. And when the devil is poured upon that fire, by the time he runs, when he's begun to melt some parts on him, and it says that he was grabbed away from the position of a cherubim, that fire burnt him and penetrated through him and he became something else.
That's
the exact fire we need,
that
we can fulfill the intentions of our master. Let's move on. Ephesians 6 verse 12.
Kubanga tetumegana na musayi na mubiri, wabula n'abaamasaza, n'abobuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukolanga byonna, musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima
g'ekigambo kya Katonda.
The truth of the word of God.
Bino bye bimu ku bikulaga nti oli mutuufu okulagira.
These are some which show that you are right to command.
Osobola okulagira malayika w'omuliro.
You can command the angel of fire.
Agenda okukola.
To go to work.
Amazima alina okulanga olina amazima mu kiwato.
Must see you with the truth in the waste.
Neyokana 14:6 kunyonyola amazima ye Mukama waffe Yesu.
Even John 14:6 explains that the truth is the Lord Jesus.
Bannyonyola nti yekuba obulamu n'amazima.
For he explains the way, the truth, and the life.
Era nga agamba.
And he says,
oba oyagala okumumanya,
if you want to know him,
yajja mu muzingo gw'ekitabo gwamuwandike
gwa the scroll by which was written about.
Nti agamba mu Yokana sura eno ey'okutaano.
And he says it is John 5.
Olunyolwa 39.
N'atugamba nti banoonya mu byawandiikibwa
nabalowooza mu byo mwe muli
obulamu
n'agaa naye ebyo ebyogera ebibi
kati
buli bagamba nti onyweza amazima mu
kiwato tekeddwa
okuba nenyinyiriri ebyawandiikibwa ebya buli
ngeri
togenda kubanga oli muli eri osaba busabi malayika w'omuli okuba
temawabula
ng'olikodingamu ne ku byawandiikibwa mu kusaba okwo obeera muli ng'ogamba nga bwe wakola ku mulundi guli bwe wayokya Sodomu ne
Ggomora
olubereberye n'oyingizaamu
ebyawandiikibwaera
mu bassekabaka
nga
Erayija bwe yakuyita n'oyiwa omuliro ku bannabbya
b'obulimba
Yesu yebazibwa bwe gamba olina okuba nga amazima g'ebyawandiikibwa mwegali.
Tuli mu Efeso esula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'ennya. Era nga muwambadde eky'omukifuba eky'obutuukirivu.
The blessed of righteousness.
Tumanyi nga twawulira mu Baruumi 10.
We know we heard in Romans 10.
Okuva ku lw'omusanvu.
From verse 7.
Paka 17.
Unto 17.
Nti omuntu akkiriza na mutima gw'okuweebwa obutuukirivu.
That a person believes their mouth be given righteousness.
Naye Baruumi 10:17.
Romans 10:17.
Egambo okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira.
Says faith comes from hearing and hearing the word of God. You must that blessed plate of righteousness. You must be a person who never believed after hearing invented stories. At the word of God and it proved truth to you. And in your prayer,
or
in your moving of preaching, and you have no stories that Pastor so and so spoke this,
before
in your prayer you begin to say, Pastor
so said,
he saw demons from hell, right now we take them back. Never do that, for it never works. The blessed fruit of righteousness, it comes from believing, and faith comes from hearing and hearing the word of God. And there are also works of righteousness back in
it.
According to James 2, from verse 13
unto
19.
Yes, you must
praise Jesus.
You must have healed that
blessed very well.
Like he
has explained.
You
get that righteousness.
You
get it from hearing.
And
hearing the word of God.
Backed
with works of righteousness.
According
to James 2.
13-19.
Let's move on with Ephesians.
Ephesians 6:15.
In
the feet you must have readied yourself with the gospel of peace.
For
you can't be when you've been asked the angel of fire.
No quoting
and you bought revelation
angel
of fire.
No kunosiba
and you bound.
If you speak
of the angel of fire, you have them when you prepared your well self. Bring the
codes
of angel of chains and you put them over the angel of
fire.
Michael,
Daniel, Daniel,
that is a wrong code on fire.
You must
have readied yourself very well.
And
everything you know where it falls.
You know,
don't bring him into issues of fire.
Angel
Michael,
you pass through fighting
and you move the gospel. That is Gabriel involved in that.
Must have
read yourself in everything. And each you have scriptures lying in it.
The
scriptures are in this one, and this one are in this one.
Each one
works in the court of the scriptures writing upon him.
So
they are there to fulfill God's words. Do not quote the angel of fire. Unless I am Jabadon, you don't keep those fire.
Upon
Revelations 9, you pour a fire through your horse.
Yes,
praise Jesus. The horse.
Yes,
praise Jesus. Now there you have quoted right. When you speak angel fire,
it
brought something else never works. We
ready
ourselves with the gospel how we move with it. That's why God doesn't want to be confused so much. If you've gone to pray to be given, know that these are lines of prayer to be given. And don't get within and claim you first repenting. Come for repentance, and that's all. Come to pray to be given, come concentrating on that.
He
told us clear, if we the evil know how to give good things to our children, won't he do more than that? And he said, when we ask for bread,
is there
anyone who gives us stone instead?
Ask
for fish and they give us a stick.
Now
we can pretend. I'm not going to lie to you, and I'm trapping you with these simple traps. And you put things aside which confuse you. God already had foreseen it before you even laid the thought of coming before him.
Remember
him in Psalms 139. He says, nothing comes upon your mouth which he never knows. And he knows your thoughts. He knows before you see it that now you're going to see it. And he knows you're going to
raise
up. Before you do it that, now to confuse him, You begin to repent. You pray of warfare, but even the one who fight the first
thing,
it is not standing right already. It is not even worthy to be the warfare. For now they have said, Michael sent the devil from the heaven, and they fight him near the
tower.
He has come and mercy upon us, Lord. It begins immediately. That's why they say we ready in all seasons to pass through the word of truth. Not to wait, then you prepare yourself there.
Don't
wait to pray to God the thing you need, then you remember to repent. Now the devil will give you space to do more evil. Because when you reach to pray to God, and you repent fast. If it's repentance, we on repentancy. It's nothing like any other prayer we pray. Proof, and we've been revealed of what repentance is about. If we've come to pray to be given, God is what has brought us today. But confuse God is not going to happen anymore. God is not ready to welcome people who have hypocritical hearts. Ephesians 6 verse 16.
Era kwebyo byonna nga mukwatiddeko engabo eyokukkiriza.
Tulina okuba nga buyafe eyokukkiriza.
Our shield of faith.
Esobola okuziyiza omulabe.
We must hold it to resist the enemy.
Mukuba ekigono okumumeka.
To strike and wrestle him down.
Eyi engabo eyo tugiraba nnyo mu Isaiah 28.
We see that shield so much in Isaiah 28.
Kuva ku lw'omwenda pa 17.
From verses 9 to 13.
Kiba kiragiro ku kiragiro.
This could be command by command.
Kunyiriri ku lunyiriri.
Scripture by scripture.
Wano kanwali katono.
Here a little and there a little.
Watuwe bamegebwe.
That they will be captured and beaten down.
Yes,
praise Jesus.
You
know, Master used this word very well. Shield. He used this shield in Luke 4 and Matthew 4. When he was able to bring out scriptures. The devil brings this, the master who brings this. That is what is called the shield of faith. Don't be that deceive yourself, you hold the shield physically. The shield of faith is guarding me. We used to be there. I remember one day we were at Pastor Sanga's place. And they waited warfare. And they put on the weapons upon
them.
I sat down and I looked at them. Why is the shield there?
Ogenda olira mu byasaba temulimu wadde engabo
n'akatasobola
ate okwasaganya olunyi luno ne luno.
He cannot connect the scripture with the other.
Yaliko neye rubaga ate bali babeerangamu ebyo
the others were always even in that.
Ekiseera bagawuliranga mu chamber mu
Uganda. Every time they had the bullets in the chambers.
Tugenda mu lutalo nga
we're going in warfare.
Naye nga talina mwadde ebyawandiika oba kati yalinga awulira ki.
Like scriptures, I don't know what they were hearing. When you're going to pray of warfare, bullets to be in the chamber is to hear voices of scriptures of warfare within you, enough of them. It's to say the bullets are right within the chamber. I'm going to attack right now with them. Not to hear you have strength of food. Then when you first sweat, and
they
feel the bullets are in the chamber. And they said that has a gift of prayer.
It
has a gift of shouting.
The
four gifts of supporting football.
And they can
shout all through. Those who are in the church, most of them are like that. They are supporters of football, but they claim to be praying. Ephesians 6 verse 16.
Enebayinzisanga okuzikiza obusale bwonna obw'omuliro obw'omubi.
Yes, he
was. Praise Jesus.
Kitani alina ebigambo ebiringa obusale bw'omuliro.
The devil has words.
byayinza okugamba nti oba oli mwana wa
Katonda
buka waste ureyo.
You jump and throw yourself down.
Ali kuweza bamalaika bene bakuwa.
You send your angels and they support you.
And now no kuba ne no lujiri yo lugadi ngecho.
Do you must have a scripture which counsels that and fights it.
Tujja ata ubigambo.
Don't bring out words there.
Yes, we have
praise Jesus.
Kale ngatulwa ne ntalizo.
As we fight those words.
Tugezeko kunyweze ngabo yokukiriza.
Let's try to hold the shield of faith so much.
Befese sura y'omukago nyuro 17.
Ephesians 6:17.
Muwebwe ne sepewo eyobulokovu.
Sepewo eyobulokovu tujimanyi.
We know the helmet of salvation.
Kukolewa tumesuli yokubiyo tulagaza pewo yongeja ku mitwe gyaffe.
Who shows that helmet come upon our heads.
Omoyo mutukufu eyakomye ne miezo muliro.
Who came within the tongues of fire.
Oyo kankano olina okubanga ajjudde mu magezi ne mukutegeera.
Must be filled with in wisdom and understanding.
Osobola okuwulira eddoboozi lya Katonda.
You can hear the voice of God.
Osobola okusaba.
You can pray.
Naye nga mpulira kitaffe yayogera ne ngamba.
Father speak.
Nga kitaffe bw'ayiragira n'oyogera bw'oti.
As the Father commanded and spoke this.
Mu Isaiah esula bw'eti.
In Isaiah this.
Mwoyo w'amagezi yaba akikoze.
Spirit of the wisdom is one who understands that.
Omwoyo w'okutegeera.
Spirit of understanding.
Andi n'okuleeta ennyiriri ezifaanagana.
Brings me to bring scriptures which are related in different books.
Omwoyo w'okuteesa.
The spirit of counsel.
Asobola okumbulira ebiro n'ebiseera eby'ebyawa.
Tell me seasons and times of scriptures.
Mwesobola okusabira nga wasindika malayika wo w'omuliro.
As you sent your angel of fire. Mulubereberye. On Genesis.
Omulembe gwa Sodom ne Gomorrah.
The days of Sodom and Gomorrah.
Nako mu biro by'emabega.
And it takes me back to the seasons of the past.
Atende mu kwotinga n'ebiro by'akanka.
What in the present season?
Mukubikura 14.
Revelation 14.
Eranga wayogera mbiro byezekeri.
Just as you spoke the source of Ezekiel.
Malaika aturo muliro mchoto.
Ninje to get the fire from the altar.
Kiri masekati gaba kerubi.
The minister of the cherubim.
Oya so kumbulire biro nebisera byabirira.
God can tell me through the tense how things happened.
Awo subulu sabira danga sape uyo bulokozi oli kushiwa dini
kwe. You can pray with the helmet you sure it you have it.
Moyo wa amani.
The spirit of power.
Subulu kumanyisa ebyo kusikukura.
You can make me know things of approaching.
Nebyo kusimbulula.
And to tear down.
Atena manyisa ebyo kuzimba.
And he makes me know things of building.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So kuingira moyo wo kumanya.
He had the spirit of knowledge.
Naya ura kati byo mwendo kutali bya mwe.
His breath separates the worthful from the worthless.
Asobola okumbulira nti omusango gutandikira mu nyumba.
One can tell me judgment begins from the house.
Nenda ndiko okusaba nga nva mu nyumba
na afuruma. And I pray from the house straight and out of it.
Ngamba nga tandikidde mu kanisa.
And I began right from the church.
Oli nansi nga nanga malaika maiko. Nyumba tandikira mu kanisa mwenyini.
Angel Michael attack begin right from the church.
Okwate mizimu jonne jitawanya abantu.
Capture all demons troubling people.
Oti na agamba lwaki tatandikidde mu
sala. Another see why that has it begun from the shrines.
Akube tosobola kugenda kuwa balabe bali waleri nga wali wakuli wano.
Let me tell you can't be beat enemies so far when they are close to you.
Utandikira kono nyinyi akuli okimpi.
From the enemies close.
Okena ngo basindikiriza.
Move on throwing them far.
Tubula tutandikira mu kanisa y'obulokozi.
We begin from the church of salvation and move to religion.
Tugende mu masabo.
And we go to shrines.
Tugende tugobe mizimu ekiri ku mitwe gy'abantu.
Demons off people's heads.
Tujingire esozi.
And we enter mountains.
Tujingira mu bwengule.
We got the space.
Tugenda tusindikiriza twongera.
Go on drawing, pushing them far.
Naye bw'obuuka egy'awano n'ogende egy'omusabo
n'osobola. If you jump to one of the church and go to the shrine once.
Kubanga kano banabbi ab'obulimba bangi.
Right now false prophets are many.
Babasimbidde ddala emisambwa ku makanisa.
Planted demons right in their synagogues.
Awo tutandikira mu nyumba mwenyini.
Where we begin right from the house.
Naye omwoyo w'okumanya ayinza okubuulira ebyo.
Spirit of knowledge is the one who can tell you that.
Ati omwoyo w'okutya Mukama.
The spirit of fear of God.
Akakasanga wakwatibwa ebiragiro bya Katonda.
Proves that they are captured by the commands of God very well.
Kubanga ndi mu kiragiro kyennyini setanga kubuusabuusa mu lutalo luno.
I mean the command I had told I shouldn't need to be confused in this war.
Simanyobo tegedde
bulu. Then you have understood me.
Bobo saba.
If you're praying.
Toja mukabusa busa mugwenti.
Don't get in doubt.
Obache enkola checha.
What I'm doing is it that?
Kisse muliro kutandikire mu kanisa.
I have called fire to begin for the church.
Ayi zogamba atika kati kanisa ndiwarana.
Now is it an enemy of the church?
Ah kadate kubara omoyo gwolino ba moyo gwa kutya kwa ba sitani si kwa Katonda.
Could you have passes of the fear of the devil's not of God if you think that?
Ikiragiro kwe kiba kyakuwandi
when the command was given you begin from the holy place.
Well, crowd in Ezekiel
9.
Batandikire mu kifezi
tu. Told them to begin from the sanctuary, the holy place.
Iki kiba kiragiro.
That is a command.
Roja mu yagamba na
don't bring any doubt within it.
Urwana ne kanisa.
And you ask yourself are you fighting with the church?
Ah ah.
No.
I'm
not fighting with the church. I'm fighting with unrighteousness.
Mujye biramu jamwe mujye tukuvuye.
Body from the holy place.
mumoyo kutya mukama nyo kubanga tutya
sitani of the devil shouldn't fear
the devil kidagiro cho kuwa waragiro kole
ejo have to be in that command you are commanded to do that
kubanga sitani amanyo kuba dango li mushara yo
rutaro devil knows what to call to when you on the warfare
naba kaka sari ka kuita mato
and he whispers an arrow through your ears
akamba akati ulaba
it is so what
ulaba wara na bas basumba banno
the warfare you fight your fight with your fellow pastors
utandise kuba myo
yo chigani
myo yo mukanisa
spirit of the church
atandikira nayo wabweru
speaks with you up
atandikira wabweru eri
get from outside leave the church
anga oyongera gamba no
you continue to
wano inzo kutagamba bantu
yeah you may not tell people
naye kweli obo bihulira bantu
olutalo obo bihulira a warfare in your
thought kamba furuma moto atandikira wabweru
get out begin from outside
ndipo kano litebyani
kibojawa principal scriptures is written
musango kutandikira mu nyumba
that begins from the house
kugamo ye moyo yo wokutya mukama
that's the spirit of fear obatu
kati ndicho nachirara kutya ko mukama
ye anything else except the lord
zeno moyo wa mukama wo manyo tuwaliyo kitafe
you know that where the father
moyo mutuku vya yankulembedde
the holy spirit has led me
na ambassador wa kitafe no mwana
the pastor the father and the son
awani ayinza okunyimiriza
muta who can stop me this warfare
atumaliyo ko
finish
here. Abefeso sura ya 6 olunyolwe 17.
Ephesians 6:17.
Mwewe ne sepewe yobulokovu ne chitale kyo moyo kye kigambo kya Katonda.
Awulino kubanga ebyandi ko bikwasitanya burungi mu ndagaani
ntani. You connect the scriptures very well in the New and Old Testament.
Chitala kyo sebayo na ruwa.
The sword you end up with.
Ebyandi kwatoso surati ateka kati ebyendagaani nkadde byaba Ibrahim.
You don't think we get that scriptures of Old Testament are up of Abraham
ubera nechandi kwechi kugamba
you have a scripture telling you
ibya wali kwatebyogera kwa makoyo
scriptures don't speak to end on him
oye yabifurumizi bwa
one out of visually
wabula bisigara byogera
but they remain speaking
ndozo tegete burundi
I think you've understood me
oleme kugamba ndi kuchali cha wandiki bwa cha ibra
you didn't say that it was a scripture of Abraham
omanyinyi zokuba oli awo saba sibi
no you may be there praying
kitani naja na gambi cha wandiki kwa omanyinyi nanyi nicho
and the devil asks you know the owner of that scripture
go wayita omuliro yali era
yi is it you called fire it was Elijah
no you don't kwa nechi nali kigamba
you to bring another say
tichogera kukoma kuipoyo yeka
speak to end on him alone
simanya bo bitegete burundi
you understood this well
bona abantu toyambadde byakunanisa bino
not all of this armor
kizibwo kuita ba malaika
abantu baje how to call the angels that they come
anti onaba wakabasimbura kuva muguru
as you just sent and got them from heaven
ateno busa busa
and then you doubt after
orabe bako mamukubo ni wazi
how they end the way and they get back
bagaba yi ne omwana oyo atapaje
mu child that disappointed us
abadenga atandise okuyimira damu byawandi kwatabi busa busa
scriptures and they are doubting them
twaulira nti omutima ogubuusa buusa tegulina kyakuddibwamu
has nothing to be answered
kusinziira mu yakobo weyatunyonyola
according to James how he explained it
omuntu abuusa buusa talina kintu kyasobola kufuna eri
katonda no doubt can get nothing from the Lord
yesu
praise Jesus
kale nga tugenda okwongera okwekenneenya
as we're going to get back again
malayika ono w'omuliro
is angel of fire
nkusinziira ku kubikulu esula eno eyomunano nyosoka
n'okubiri according to Revelations 8:1 and 2
musara iwo vota andiko malaika w'omuliro adumirwa malaika w'omukaaga kute konde eriyo mukaaga
angel as we begin the angel of fire is commanded by the angel holding the sixth trumpet
kubikulu esula eyomunana
Revelations 8
nyosoka n'okubiri
verses 1 and 2
okubikulu esula ya munano nyosoka bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akasirikira omuggulu nga kitundu kya ssaawa nenda ba malaika musanvu abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe musanvu
Yesu yabasibwa
praise Jesus
malaika musanvu
seven angels
bakuta makonde
they were held in the trumpets
na nakugali musanvu
the trumpets were seven
wabula malaika w'omuliro
the angel fire
adumirwa malaika akute konde eriyo mukaga
is commanded by the angel holding the sixth trumpet
tokora nsobiyo namu byosaba
do and a mistake in what you pray
noga malaika akute konde eriyo soka
angel holding the
malaika wo muliro
command the angel of fire
ujja kuboko ze nsobiyo
you will have made a mistake
kodi ujja kubozi cyankara
would have confused the codes
baka twali tuulira mukubikuru esule yokubina yokusa
at Revelations 1:3
bamalaika bano batumira mukodi mubawerereza
angels have sent through codes with the minister through
atibuzibuza abuza
when you confuse them
ujja kumara obudde bwongo sabidde bwere
waste your time when you prayed in vain
biubye tumaze ebiro biri ebingi abantu nga basabye
the pastors people prayed
naye nga tibina makulu
but it's not important
anti utubu chabutubu chabutubu
just public words which you don't understand
no yokera kata jiwakoma ngutu yananga
the more you thought you had prayed They speak so much.
They
said the villagers say this child prays. The ones of the world don't know where they'll be praying. But what you say is cast these prayers of this pastor into the dustbin are useless. But you shouted. People in the village proved you are a prayer person. Nothing you change on the village. Shouting and you sweat the whole of you. You need to lower the iron.
What is
your the one God is so corruptible? The prayer of warrior of the village is corruptible to the extent. Yet whatever he used to strike, he struck
wind.
He got out once and he struck him down once. That's how prayer warriors fall.
And
the prayer warriors have fallen, they can never rise again. They attack when they don't understand why they are attacking. How many outlive those churches? And they are praying. They fall in the shortest time. For the attack, what they don't understand properly.
They can hear
this pray on all the speakers. Yes, the speakers praying.
Wake up,
we're going to pray. Just a little moment. They are no more there. They attack while they don't understand and are stricken once. Not many intercessors outlive. At least the priest have confused them and they send them abroad. And they say, pray to somebody, let's send you the nations.
Ogendo sabira mawanga.
And you go preference.
Agendo kudanga mufuzi wa butu wa reverse bulungi.
As they come back,
their
profession is in homosexuality.
Bagambo yali omusabi w'ekitundu
oyo. That was the prayer warrior of this village.
Jukira byabokuru batu bitegire.
Remember what you do not understand.
Nebo rwana nabo batu bategire.
Even the ones you fight with don't understand them.
Kali tusaba mukama atusoboze
se. God to make us able.
Tuetegeke bulungi nebyo kulwana
se byo. You prepare very well with our weapons.
Then naba rwanya bali kusaidia ku ba malaika abatukuvu.
The ones who fight on our side, the holy angels.
Basobola kuyimira nafe.
That they can stand with us.
Okusinzira ku kubikuba 15.
God Revelations 15.
Malaika oyo omukaga.
That sixth angel.
Akute pondere lyo omukaga.
Hold the sixth trumpet.
Adumira malaika akute pondere lyo omukaga. Akute ekyo kulwanisa ekyo omukaga.
The angel holding the sixth weapon of power.
Okusinga kubikuba 15.
God Revelations 15.
Katubasomeka abo.
Let's read of them.
Okubikulira esura ya 15 olunya olusooka. Nenda bakabonera akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo bamalayika musanvu abalina ebibonyobonyo musanvu ebyenkomerero kubanga mu ebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukirira.
Oba oyagala ebyentalo bwebitu
bibeera
naye nga malayika ow'omukaaga oyo akutte ekibya
ky'omukaaga
kirimu ebyokulwa obusungu bwa Mukama
kati
bw'ojja okola koodi ezo
ebyawandikibwa byako
ogamba nti malayika ow'omukaaga akutte ekkondo
ery'omukaaga
tuumira malayika
ow'omukaaga
akutte ekibya ekirimu obusungu bwa Katonda
ekibya
eky'omukaaga nga sinaba kwogera koodi nti ye malayika w'omuliro ontandika bwentyo.
I speak his call, that is the angel of fire. I begin like that. And there I go to quote, that is the angel of fire. According to Revelation
14, verses 18. N'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo alina ekiwabyo eky'obwogi ng'ayogera nti teekako ekiwabyo kyo eky'obwogi onoge ebirimba by'omuzabbibu gw'ensi
Yes,
praise Jesus.
And those are truly the Malaika, Kuri Malaika Womori.
We've had an angel in charge of the fire.
Is
the angel holding the sixth power? Where is the wrath of God?
The points
of the wrath of God
in
the sixth group. We can answer and say the angel of fire.
The bowl
of the wrath of God, which is the sixth bowl. The bearer speak is the angel of fire.
Upon
Revelation 14:18, is the head who has
lifted
them. This is the one who enters the altar of God, which is the midst of the cherubims. And he gathers the fire. And when he throws that bowl of fire on earth, he can burn the entire world when he's gotten a basin of fire from there. For the other fire can lighten whatever is under the sun. Whether it is not dry, whether it's water, as long as that water becomes fire, and it flows a flesh. Of this fire, don't call it the usual fire. They burnt Sodom and Gomorrah, but there were streams that never appeared anymore. All the streams were caught
fire,
and they created a desert of Sahara, and
the
Kalahari deserts there. Those cities were near each other. Each one had their works of unrighteousness, which are wild. When God created this world, within it, he never created deserts. Desert came by burning Sodom and Gomorrah. When they burnt it, nothing grew there again. You might find like one or two trees there.
The place
becomes a very funny place. The other fire is not easy. That's why we've not been calling it to burn the devil.
Fire.
What we call is wind fire. And demons begin to cry.
We
are going to leave us, you are burning us.
Even
tomorrow they come back.
Leave us,
you are burning us.
We
burn you
in
the name of Jesus. Leave us alone. Even tomorrow the same
day.
There will be bad the joke. It is wasting the time of the church. They burnt you very well. Can you come back tomorrow? Tell even your colleagues what is right there.
Do
not pass that location. It's not an easy location. If they were just fearing hell,
they told
Jesus, don't stand us. That's not an easy place.
But
it's just the fire of hell. Prison.
But
this got from the lake of fire of the angel of fire. The other which even melts. If you point on
the devil,
it begins to melt. As some of the demons you see and they are lame. Others have no hands. And this time they have faced a serious problem. They will find it when they
are not
awake. Madonna will capture them when they are already weakened and takes
fire.
It's not 2 weeks from some of them. When they were being
Jerusalem
city of heaven.
Others,
their heads were truly to become big. And the head grows big like a balloon. But this
fire,
was fire.
Yeah.
And they make drama all over. Even tomorrow the same thing.
When
is the fire of God, can you be there to heat yourself?
temwakulira mu Isaya,
tekubeera mu
kwakwota kale fire to heal yourself around it.
N'okuyita omuzimu nekubeera
tetugenda,
tetujageda.
And the demon is claiming we shall not go.
Guli omuliro ogamba mutojageda.
Can you speak on the other fire, you will not go.
Era tubadde tuyitanga bulungi ku muliro
ogwo. We are not called with that fire.
Naye katusome Ezekiel
10.
Bw'oba okolako w'oyagala okwoti nga baguje,
ogamba
malayika oyo w'omuliro
akutte
ekibi
eky'omukaaga,
agende mu masekati g'abakerubi
awali
ekyoto kya
Mukama,
ennyanja y'omuliro
w'etandikira,
atoleyo omuliro
ajje
amansire ku ndwadde zonna,
ku
maanyi gonna ag'ekizikiza ku musozi,
on the mountains,
ku biwonvu,
on the valleys,
awali emyoyo gyonna emibi,
where there are evil spirits,
amaanyi ago ag'ekizikiza tuba tusobola okugamala,
those powers of darkness, we can destroy them.
Tebannaba kutuusa biro bya kusaanuusa myoyo
gye, not preach the seals to melt these spirits.
Wabula bwe kiba nga kyetaaga bakusaanuuseeko okugulu okumu oba omukono,
to be melted a leg or
okufuula omuzimu omulema,
to make that demon lame.
Omanyi tosobola kutema okugulu kwa muzimu.
You know, you cannot cut off a leg of a demon.
Naye ate ye malayika w'omuliro asobola okwokyako okugulu okumu.
But the angel of fire can burn off one leg.
Emizimu n'ogusingana mu kiroto nga mulema.
And you find a demon in a dream when it's a lame demon.
No, gwe wabaki?
What happened to you?
Mutu ali mutalo baatwokya.
We were in
the kongere ndala kwata huyo.
Let them burn you totally and they run.
Wakingana emizimu egimu nga mirema.
We found some demons and they are lame.
Abalanga beweetaweeta mu
tebe. Others were bent, they are not straight.
Abamu kyovula abasalo bafuke mu fomu y'emisota mwe
balagira. Others, that's why they decided to appear in forms of snakes.
Naye nga kisoboka bwe tuba
tubitegeere,
bino tubisomyeko akaseera naye tulina osoma bamalayika abo mu kibuga
Yerusaalemi.
Ono tubakoonako katini
katini,
tutubule okutandikirawo tunagenda osomanga
twetaaga
ekkanisa oluvannyuma ekitiibwa.
Ezekiel essula y'ekkumi olunya olusooka. Awo ne ntunula era laba mu bbanga eryali waggulu w'omutwe gwa bakerubi ne walabika waggulu waabwe ng'ejjinja erya safiro ng'embala ey'ekifaananyi eky'entebe. N'agamba omusajja ayambadde bafuta n'ayogera nti, yingira wakati wa bannamuziga abeetooloola abawulukuka wansi wa kerubi, ojjuze ebibatu byo byombi ebisiriiza eby'omuliro ebiva wakati wa bakerubi obimansi kibuga. Awo n'ayingira nze nga ndaba, era bakerubi baali bayimiridde ku luuyi olw'ennyumba olwa ddyo. Omusajja bwe yayingira, ekire ne kijjuza oluggya olw'omunda.
Abaagenda ttoola muliro wali
wano
wonna wabeera wajjudde ebirebi.
Omanyi
oluvuuto oluba lutokotaawo ku
kyoto.
Tegwaka kale emu, gwaka kale
olwabuka.
Kati oguyiwa obuyiyi ku kintu kyonna, enduulu eziyinza okubeera
awo.
Era ano singa twali tuyita fire owaddala mu kkanisa, malayika w'omuliro
ala
omuliro mu masekati g'abakerubi
fire from the midst of the kelvin,
kuchoto cha Mukama,
altar of God,
saba kerubi bolulo mukono kwoto olwo muliro we malaika wo muliro,
kelvin get fire, give the angel fire,
jamasi de ku byuga bya basita
on the cities of the devils,
amasi dati ni musigara
au msimwa mzimu devils remain
mmoja arwana nabo,
that you fight with it,
bino byo mungu kwata
kwata kwata kwata with people with their plates
kanisa
church.
Tetwategera byakulwanyisa
byaffe.
Kati zebo omanyi omuzimu okubi muyinza ogukwatawo
nekatcdemon
mukyumba nga aliwali edi yita malayika w'omuliro
oyinza
okumpuliyira awo embiro bw'oba omaze okuyimirira
obulungi.
Elijah agamba kimu omuliro
gukke
neguyiika
ate
mu buliwo
immediately physically
Nakati kuwaga rukula bisoko soko mlilo kwa mwesi yomu.
First the spirit of fire.
Tuna agendo kuita
muruwati. The time we shall call it physically.
Ngatotu kakusama no down.
Ate koreza akabili. You don't think a shrine to lighten a match box. No.
Umulido kukabu wa chesa
vili. Let fire come and burn the shrine.
Sibi ya koreza akabili.
Not to lighten your match box. You're wasting your time. That is the weakness in us, the church.
They lighten
matchboxes. Elijah never lighted the matchbox.
And
you buy petrol.
No.
You surround the shrine with petrol pouring around it.
Not that way.
And you get aside.
I
burn you, devil. I burn you. The fire begins. Elijah, did he do that?
Gideon
did that.
For we are picking the
angel picked them.
The
fire is right in the Bible. Groups.
Trillion
of angels of fire.
Firing
ourselves.
That's something.
Ezekiel 10:4. Ekitiibwa kya Mukama ne kirinnya okuva ku kerubi ne kiyimirira waggulu ku mulyango ogw'ennyumba. Ennyumba n'ejjula ekire, oluggya ne lujjula okumaasa amasa okw'ekitiibwa kya Mukama. N'okuwuuma okw'ebiwaawaatiro bya bakerubi ne kuwulirwa okutuuka ne mu luggya olw'ebweru. Ng'eddoboozi lya Katonda omuyinza w'ebintu byonna bw'ayogera. Awo lwatuuka bwe yalagira omusajja ayambadde bafuta ng'ayogera nti, gwe jja omuliro wakati wa bannamuziga abeetooloola abawulukuka wakati wa bakerubi. N'ayingira n'ayimirira ku mabbali ga nnamuziga. Awo kerubi n'agolola omukono gwe ng'ayima wakati wa bakerubi eri omuliro ogwali wakati wa bakerubi n'atwalako n'aguteeka mu mikono gy'oyo ayambadde bafuta. Oyo n'agutoola n'afuluma. Awo ne walabikamu bakerubi embala ey'omukono ogw'omuntu wansi w'ebiwaawaatiro byabwe. Awo ne ntunula era laba, bannamuziga bana nga bali ku mabbali ga bakerubi, namuziga omu ng'ali ku
Yes, you must be.
Praise Jesus.
No, it's an omri. We'll take it there. We'll go to Mamaleka omri. Why is it good to order?
If you send the angel of fire, we can get the fire.
We'll take it there. We'll bring it
to you. Understood where the fire can be gotten.
Kati, ukulagiru wako kubire mubia wani.
Your commanding let it be in the scriptures.
Bagena kwa bagena maso. No, tuki disi.
They're going to be moving on to fulfill those scriptures.
Uko senida betu wa uri damu. Zaburi chikumi satu.
According to what we heard in Psalms 103 verse 19.
Batu ukirize chigamba cha katonda.
They fulfill the word of God.
Atisome yoko tulie.
Let's read that we hear.
Zaburi 13:19.
Psalms 103:19.
Mukama yanyweza entebe ye mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Mumwebaze Mukama mwe bamalayika be, mwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye, nga muwulira eddoboozi ly'ekigambo kye.
Owulidde kyebakola.
You've heard what they do.
Batuukiriza ekigambo kye.
Fulfill the word of God.
Era bawulira eddoboozi ly'ekigambo kye.
And they hear the voice of his words.
Bw'okisoma, bw'okisabiramu n'okyogera.
Pray within it and speak it.
Nga bwe kyawandiikibwa.
As it is written.
Mutuukirize bwe muti.
Fulfill like this.
Yes, we was
praise Jesus.
Kali tubeere abantu abatendekeddwa Katonda omulamu.
Let's be people trained by the living God.
Osobola okutuukiriza essaala eyo.
Fulfill this prayer.
Okusinziira mu Lubereberye 19.
According to Genesis 19.
Verse 23.
This bad Sodom and
Gomorrah.
If you dare look at back when the fire was burning, the heat alone can make you into something else. Many people church have never called it real fire. The real fire and the demons remain in the midst system. Let's read there and we see.
Genesis
19:23.
Enjuba yalinga emaze okuvaayo ku nsi, Luti bwe yatuuka mu Zowali, Mukama nalyo katonyesa ku Sodoma ne ku Gomola omuliro n'ekibiriti nga biva mu ggulu.
Owulidde malayika kye baakola
mu ggulu.
Yadde eri waggulu ebbaafu y'omuliro n'ayiwanga naye tonyanga
nkuru.
Olubereberye essula ya 19 olunyi lwa 25. N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyi lwonna n'abo bonna abaatuulanga mu bibuga ne byonna ebyamera ku ttaka. Naye mukazi we n'atunula ennyuma we.
You've
heard what happened.
Sahara Desert.
This is the Sahara Desert you hear of.
No, Kalahari Desert.
And Kalahari Desert.
He
burnt them all. He went to see of any
question.
Fire which comes, powers and sweeps away everything. Trees are not like trees. You see
the
earth blow upon a tree. What
had
been a big tree? The other fire
that
blows and it's not a tree. How more a human being? Remember, they can see them in the spiritual realm. And they are burning evil spirits, but we can never see them.
Angels
who can do that can make themselves feel as a fire.
Genesis 19:26. N'afuuka empagi ey'omunnyo.
Kaakati ono okutunulayo butunuzi bwayo.
Now you just look behind like this.
Olubugu mu luli olufa olusembayo ne rumufuuwako.
Just blew upon her. And she became.
Agenda okutunulawo.
As he looked. Where is the person who has been here?
Niyawo mpagi yamu.
Is this a pillar of salt?
Araziwa.
Where has she gone?
Buli omuliro guli serious.
The other fire is very serious.
Even
on these funny fires,
fire.
You felt you had burnt. And the devil liked you. After he dreamed, made you dream when you burnt. After 1 week,
why
burnt last time is come back.
Whatever
is playing on our minds. Now he's going to waste your time tomorrow to burn. Which fire of God burns you and will remain.
It
begins on his body and it becomes a pillar of salt.
Genesis 19:27. Ibrahim yayimirira mu maaso ga Mukama n'atunuulira e Sodoma ne Gomola. N'eri ensi yonna ey'olusenyi n'alengera era laba omukka gw'ensi ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi. Awo Katonda bwe yazikiriza ebyuga eby'omu lusenyi, Katonda n'ajjukira Ibulayimu n'asindika Lutti ave wakati mu bibuga ebyasuulibwa. Bwe yasuula ebibuga Lutti mwe yali atuula, Lutti n'alinnya n'ava mu Zowali n'atuula ku lusozi n'abaana be abawala bombi naye.
Yes, you must
praise Jesus.
Where we tell our malaika bo muriro,
that the angel of fire,
na inga tali yeka,
but is not alone.
Bari banjiko,
they are very many.
Tuagaro kubaka, kubasi ndika baka mpinga mwansi yonna.
We want to send them and camp with the entire world.
Ateno kutanda kubatu nokora.
Begin to work.
Yes, you must
praise Jesus.
Vanga fiti tugeenda kulinda ate biro bilintu. Bane muve mukuru muje murumbe.
I'm not going to wait until soon to call them from heaven to attack.
Tuagara bayita baka mpinge.
We want to call them and camp in the world.
Biro bya febyo kuwereza obochi manyi baka
mpinge. Our seasons of ministry will be knowing that they camp already.
Mpozo kusigala nga tuongera kusaba muongere kama je.
Maybe it remain asking to reinforce more armies.
Umanyimbo kama fi Yesu bali ba mwali joni.
Our master
battalion namba.
Given an entire battalion of armies. And it had armies, tens of thousands. But you can call tens of thousands of every groups of angels, like angels fire.
Trillions.
There are 25 trillions of them, angels of fire. If I call
10
trillions of them,
they
work for me in this generation. I encamp them all over the world.
The
time we reach that call fire, and it just pour fire. We don't need to wait for Elijah. As they went these wars, the angels are already
come.
By the time he commands, angels were right close.
So now
we're between our generation,
and
we're going to serve the living God.
We're
going to be encamping them.
Then
we shall begin to work with them. According to 1 Kings, chapter 6, verse 13.
Basekabaka ekisooka essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'ekkumi n'essatu. Era n'abeeranga mu baana ba Isirayiri, n'abeeranga mu baana ba Isirayiri so sireke nga bantu bange Isirayiri. Awo Sulemaani n'azimba ennyumba n'agimala.
Tugende mu kyokubiri kyakubiri essuula ey'omukaaga.
Second Kings chapter 6
kutandisirwa 15.
Basekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga onyo lw'ekkumi n'ettaano. Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba ejje n'embalaasi n'amagaali nga bazingizizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti, zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? N'addamu nti, totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo.
Yes,
praise Jesus.
Ono yali akakasa tiyali mukukiriza.
This was believing, wasn't in faith.
Kikiriza we bali bangi.
I believe there are many around.
Yali abalabako.
No, he was seeing them.
Kubanga yagamba bazibule ne kono kumasa
sobola kubanga. Out of this one's eyes to be open that he too may see them.
Okukiriza kuyingira mu luvanyuma lw'okugambibwa.
Entered faith after being told.
N'okulaba n'alabira ddala.
And even so.
He
said, "Woe to us!
The
enemy forces have attacked us outside. Remember, they attack them in the flesh. But in the ones who have attacked
in
flesh, within them, there were people within them. Maybe like someone who will attack you, yet
has
a demon which has come to fight you within the person." That's why I say the ones on our side,
they
are more than the ones within them. Looking at human beings like this,
as you see,
each one has a demon planted behind them, or which is leading them. Every person has a demon upon them.
Let me
read this verse and we understand it.
Tulimba Sekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga onye lw'ekkumi n'omukaaga.
Second Kings chapter 6 verse 16.
N'addamu nti, totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo.
Abali nabo.
They with them.
These
ones attacked, but there were the people in them, spirits with them.
These fallen
angels.
The
ones on our side,
we
have them, they are numerous around us.
Elisha,
what are you saying? Gehazi was questioning this. Where are they? You are claiming
their own. You have
armies you trained.
Second Kings 6:17.
China too will never be seeing them. Russia would not at all see them, but they will be around.
And
one arises in Russia,
we
tell our armies encamped in Russia, take their eyes off those people, not reach here. You know, Uganda ahead is going to be a dangerous nation. Praise Jesus. Now they will wish to attack us will be many. Every nation they will best to come when we encamp armies already there. And they get their eyes off. They were coming to Uganda, they
go to America
with their weapons.
You
see how they beat others when they were coming for us.
These
launchers,
and we say,
"Angel Abaddon, divert it."
It's
hindering our systems.
It's going to be
interesting.
Yes, we have.
Praise Jesus. We started much when we started Jerusalem.
These people have been preparing weapons.
You said it, a nuclear weapon. And he gets it and he destroys it himself.
And
Abaddon will put it within his horse. And he melts
it.
With his horse, with a furnace in it.
Just capture
their bombs.
I'm
waiting for these things in a little
moment.
I know what we're moving today.
The
things I'm moving today. I saw them in 2005. And the ones of 2006 are coming on ahead. What I saw 2007,
two they
are ahead coming. Now I see each one and speak boldly about it. And with a higher guarantee. Second Kings 6:17.
Now, perhaps
you may not see a mountain here. But if they open their eyes,
they
made a camp here.
You
know how armies build camps and they made their invisible mountains around. And their camps are there. This is going to be interesting. If we had seen this, like here,
we
had to hold them to a camp of
Lomba.
By the time we arrived, they already arrived.
And the
demons who is troubling you,
we
have that fire. Now what are they doing themselves? For some revelations,
they are
workers together with them.
We are held
on the word. The spirit will help us. Now our fellow servants, where are they?
We are going to call these angels of the fire.
Naye tebajja kulabanafumuula enfuufu awo omulundi
gumuoyinza
n'okuyingira mu nyumba
y'omuntunafulumayo
nga bakaaba
nebagambe
enfuufu
eyingiddeawofulumanga
waliyoaa
always call them the whirlwind.
They come to the entire world, they are there.
Want to call more of the fire,
but they camp
all over the world.
Then it will come to
and now we shall send them all over.
Let me
tell you, the devil brought demons on
earth,
the fallen angels.
Revelations
18. The world is filled with demons.
We want the ones on our side to be many.
For the church in the entire world. After our colleagues to get the message, they took them to and they begin from there.
And
the entire church in the world will be empowered.
In
the name of Jesus. Rise on your feet.
Praise the
prayer before our Lord.
We are going to pray. Otumulisiza mu kigambo ky'otubikkulidde wayogera mu ngeri ng'ogamba batali ku bikulu abantu obazikirira naye kaakano otufudde balamu olw'omwoyo watubikulidde ebigambo bino kubanga kyawandikibwa mu bakolinsi ekisooka essula ey'okubiri wayogera nti ebyo byonna bitubikuliddwa kuba omwoyo wa katonda twebaza ssebo kabaka bakabaka kubanga otulaze okusasirwa n'okusonyiyibwa olw'obutali butuukirivu bw'ebiro ebingi wasooka okwogera mu ngeri essuula esooka nulwapimu esatu bwe munaakkiriza okwenenya n'abayiwako omwoyo wange n'abaleetera okutegeera ebigambo byange sibukankano tutegedde nga waliwo okusaasira era waliwo okusonyiyibwa era tukugulumiza kubanga oyongedde otubikulira ebyokulwanyisa by'entalo nga bwe biri kubanga tetwanaga mubina musaayi wabula n'abamasaza emyoyo gyewubi egy'omupanga ebe wategeeza mu beefesa essula eri ey'omukaaga onyoleku mpa 13 tulabye ebyokulwanyisa byaffe nga koliisa ekyokubiri essula ey'ekumi olunya otutandika olw'okuna n'okukiira era ebyokulwanyisa byaffe nga sibya mubina musaayi wabula nga byamaanyi n'okumenya ebigo tuliwakatunuulya ssebo kabakabakabaka nga bwekiri leero mu kubigulura eryessuula ey'okunaana omuduumizi waffe akutte ekkondeeri ery'omukaaga okusobola okuduumira malayika akutte ekibya eky'omukaaga eky'obusungu bwo obw'entalo ekiri mu kubuka 15 kukwebaza nti oyo malayika w'omuliro leero gwe tugenda okuba nga tuyita akuliramu bonna mu kubigula essuula eri ey'14 y'18 malayika oyo ssebo kabakabakabaka akulemberemu ekibinja kya malayika 10 betulabye mbasakabaka ekyokubiri essuula y'omukaaga ey'15:19 okugenda okukola kampu mu nsi zonna bwe tunaatuuka mu biro ssebo kabakabakabaka ebyokulwana era nga bwe tutandika kankano mukama osobole okusindika ejjeeri obwe lyaliwo ku mulembe gw'erayija n'erisa tukugulumiza era tukusinza kuba kankano owulira okusaba kwaffe nga tumaze okulabika nga tweteekateeka ng'abalwanyi enjiri mu bigere nga tugyeteserese bulungi tukutta amazima g'ebyawandiko ebitukuvu mu kiwatu obutabivaamu engabo y'okukkiriza nga tetuwulira nfumo wabula nga tukukkiriza oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kyo nga bwe kiri Baruumi essuula 8:17 era weewaawo mukama nga tukutta engabo yaffe ey'okukkiriza ayi katonda ffe olwo nno nga tumaze okutegeera lunyiriri ku lunyiriri nga Isaaya 28 okuva ku 19:13 bwe tugambye era weewaawo mukama sapeero y'obulokozi omuntukuvu eyakambika abatuma essuula ey'okubiri okutukulembera mu magezi ne mukutegeera ne mukuteesaako ne mu maanyi ne mukumanya ne mukutya katonda omulamu weebale kubanga yewuuyo akulembeddemu ejje omwoyo w'omutukuvu weewaawo nga tukutta ekitala kyaffe eky'ekigambo kyo nga tutegeerera eddala endagaa n'empya n'enkadde abatali kubuusabuusa n'okuddiira emabega tukugulumiza ssebo katonda ffe era nga tusaba osindika ejje eryo buli kampiga wonawona mu nsi olw'okwokya amaanyi gonna ag'ekizikiza nga bwe wakola Sodomu ne Ggomola bwe tuwuliddemu mu lubereberye essuula 19
tukwebaza kubanga ayinza okutoola omuliro oyo malayika w'omuliro n'agabira ebibinja 11 ezabamalayika betulabye mubasekabaka ekyokubira esula omukaaga olunyiyi okutandika lw'15 bonna n'abawo ebyokulwanisa ne bakampinga wonna ng'atoola mu kyoto eziri mu masekati ga bakerubi nga bwe kiri mu ezekeri esula ekumi samu bwe tulabye ayika bakabakabaka atoole ebyokulwanisa ebimala n'ebibinja bamalayika ebimalira ddala olwo abagabira ebyokulwanisa by'omuliro okutoola mu masekati ga bakerubi nga bwe kiri mu ezekeri 10 ayingire mu masekati g'amagaali ago okutoola omuliro era awe bamalayika 11 okuba mukuŋŋaanira ddene yerusaalemu ekyomuggulu nga bwe kiri mu bebulaniya 12:24 bawe nesindika ekibinja ekyo okujja okampinga era mukama ekabakenga bwe kiri mu lubereberye ensula ey'28 12 ng'oyogera nenda bamalayika nga bakka ekabakenga amadaala gabe gatuukira ddala ku nsi batandike okampinga wonna mu afirika mu uganda okusookera ddala woyagala okusinzira era kaakano woosinzira okola omulimu gw'ogusembayo nga bwanze osuubiza mu bannabbi baab'enjawulo okusookera ddala mu basajja abo bwe watuma okuva mu australia ne bajja ne bagamba nti omulimu gwo ogusembayo gutandikira mu ggwanga lino okweyongerayo watuma mu mwaka ogwa 1962 era waddamu okugera ne mathias ng'oyogera nti kiribeera bwekityo tukwebaza kubanga ne kankano naffe otubikulidde era wayogera omutume mulinde bwotyo ne kankano mukama gabwogera osinzira okusooka ano tuutegera bumaleka bomuliro okukampinga wonna kubanga tugenda kwokyesa mu mwa gwaffe nga tuwa kyamaanyi g'ekyozikiza wabula tunaaduumira ne twogera ne bamaleka batuukiriza ekigambo kyo bwetunasabanga mu kigambo kyo kubanga wasuubiza mu zabuli 13:19 22 bamalayika batuukiriza ekigambo kyo nga bawulira eddoboozi ly'ekigambo kyo naffe tunasabanga ne batuukiriza naye kaakano sooka obatume bakampinganga ku mulembe gw'erisa bakampinganga ku mulembe gw'erayica mu uganda mu afirika yonna se bukabaka bakabaka mu bwengula bwaffe bali katonda ffe omwesigwa bakampinga n'envisibo n'obutalabika bwabwe eri abantu eri amaaso g'abantu naye nga betulabye omulembe gw'erayisa ayika bakabakabaka babikulanga amaaso g'abatukuvu ne balaba amajaago tunagalabanga era tunagategeeranga tunagatumanga okulwana wonna wonna sebe n'olwaleero nga bwewasooka okutuma ku mulundi guli ekibinja kya malayika maiko ayimira abaana abantu munaku ez'oluvannyuma mu daniyeri 12 era n'otuma malayika w'enjegere kubikuliwabiri ye malayika abadondi kubikwesira 9:11 wamutuma n'ekibinja kye n'akampinga nolwatutumye bamalayika b'omuliro okukampinga wonna mu uganda wonna se mu bwengula bwaffe okampinga mu bwengula bwa afirika yonna okampinga bwengula bwa australia okampinga bwengula bwa asia bwengula bwa amerika bwengula bwa yurupu yonna bakampinge sebo kabakabakabaka mu bwengula bwabwe bakoleyo kampu zaabwe tusinze bamalayika b'omuliro okuyita munda nga mukola kaapu okusobola okulwanisa abamalayika abaagwa emiro y'ennimi ezivugira mu kizikiza ekyenseero ekibadde mu bwengula ekibadde mu obadiya nga bwe tulaba obadiya esula esooka nga bateeka ebisuu byabwe mu bakabaka b'emunyenye beba amasaza befeza esula ekumi nibeeyogerako kaakano muteekeeyo wonna wonna era munasinziriranga awo okulumba wansi mu nyanja tebaateeka ekitebe kyabwe ekikulu okusina ku ezekeri esula ya 27 era weewaawo ne ku nsozi zonna nga ezekeri 18 bwagamba ne mu biwonvu byonna mu linnya erya mukama waffe yesu era kaakano mukama nga tumaze okuteekayo amagye gano kugenda mu maaso nga bwe kiri maiko ng'agenza okulumba maiko n'ekitala kye nga bwe kiri mu kubikulula esula emukaaga ng'agenda ayitamu n'ekibinja kye okugenda ng'atematema enjegere zaabwe ne malayika abadooni ng'agenda asibe emyoyo gye emibi aye katonda afumiza ebintu byonna ng'agenda asibe emyoyo emibi okusookera ddala mu kifo ekitukuvu nga bwagamba malayika w'omuliro ezekeri esula ey'omwenda asooka ayitamu mu kifo ekitukuvu kaakano sibe katonda affe tuvuma ejja bamalayika b'omuliro nga tokuyitamu leero mu kanisa okusooka ey'obulokozi buli yawoli bannabbi b'obulimba abali ebitebe by'abasitaani mu makanisa agalimba akubeeraga obulokozi naye ngate bitebe by'abasitaani wayogera mukubikula esula ey'okubiri n'esula ey'okusatu waliwo betuolyengera nga bali eyo makanisa ageeyita ag'obulokozi naye nga gabasitaani nga masabo gennyini agawettemire ngaomusamize na bulogo kwogera na mizimu na myo mibi okutunda ebyamagayo n'ebiringa ebyo tusindika malayika w'omuliro okusooka okuyitamu leero okwokya amaanyi gonna ag'ekizikiza agabadde mu makanisa ago nawe yayitamu esodomu nawe kya sodomu n'eggomola ebibuga ebyo olwayo tuyita malayika w'omuliro okuyitamu ng'agenda ayokya buli maanyi g'ekizikiza agali mu kanisa ez'obulokozi ez'obulimba ezirimu bannabbi b'obulimba ezirimu abatuma ab'obulimba tutuma makama era omusa gusookere mu nyumbayo ey'obulokozi leero mu linnya erya yesu omwana akatonda omulamu tuma malayika w'omuliro malayika maiko yamukulemberamu dda ow'ekitala okutema enjegere zaabwe malayika abadoni yayitamu okusiba emizibu egyo naye olwaleero waliyo amaanyi ag'ekizikiza agalwaza abantu mu makanisa agabakozimbya agabakolemu amagezi agabalogaaloga nagabasiraanya ne bababba ne banyaga buli kintu kyonna nga tebakyayinza kutegeera olwatuma malayika w'omuliro ayitemu okwokya amaanyi gonna ag'ekizikiza mulinya ya Yesu umana katondo mlemu ulimanya agabada lako sefa ukuita mwale ejiri mbika mnyole ejiri mkare ngaba chiri mkubikuwa esule kumina mkaga uliwe kumina nya paa kumina mkaga ulemi ya emina na ejiri mkira umesata na emi ingeri ukusia ku Ezekiel esule ya munana kiyari mwabia warula umifuse kachaso na emi nyoni kumaya mani umoyo ya mutukufu na kule mbede mwajiri ya mare kamomrigo alocha mani kwa na agaji ikisa agari mkanisa Uganda wana kanisa zobulima umarego kwa nana umarego na umusami sebo na jivasi mila magazi kabadu jivawa rogela jivate mabaruwa liza sindi kamare kamomrigo ama sido mrigo kwa umbate zona ebio ye mimi kujibane jiru wajisa abadu na wakere mazo na ukuma kona musetu umakanisa agenja kuda kubulima umyo mroko zemyo mulima manapi ya rabu manapi ya barogo betuwa ulira mbiko wala kume kumina mkaga kumina mkaga na wakenda uwariye die na wariye daimoni ya zira gula uro kukola na sende uro kunganya mwatu wakufu jajiwa sindi kire ngote niziba rumba mbirote niziba ya nizefu ula niziba la kule niziba yamba na uro wae kumaye ikile malaika omrio okumansi omrio kumanyagu ageji zikisa kagaba teka kasika njiza abatu wakato na mkalisa yukana na mwusio na pandi kila wosi nike jile malaika omrio makanisa kona mwusio na wali ya mizimu ya jivate jawa mbekanisa zekari sule kumwana gambie na alabamu kubakatebe kanisa na mali ya ngaba samira na mali ya mbrego na wakazi abeja ulo ngaba sinza kamo nisi abamu ngaba rego tara siru ngaba sinza juba ne mwenye nye miezu sili nike mareka umri leo ayo chama nye gaba charabu gaba sajabu abali na manje chuzikusa ukuro ganga abantu wakatona abagezo kuyandiba na mali ya ngaba funye mizimu umakani sagenda ulo sili nike mareka umri leo mutume yeo ayo chama nye chuzikusa na batema kwa soo kula kula umela kuzebo uliba kwa uli na natenduka batume kuminasatu wali ya nabiyo mwelego abantu waliyo mikawa tumesuwa munana unyolo mwere pako weku minesa waliyo simoni ya kona nge mtego ya unikini zanga abantu na ye kwa sa mbindu ya katona elanga abantu wale oza kwa ya lina amani agasimbo buji agakatona chonga bari nga marago tumumareka omri yo alipeo kwa chama anyago agesi zikisa muyuganda wana ukwe tole kanisa yona na tele ero mwini nye resi kisemana katonde mlamu kumana mwusi yona wanga Uganda olipuanga ikula ni Afrika ese kulikuta mwana mwisi alido kuwa manga kona wesi wa chansi zona kumira dani makanisa mwafidika wana kumare wareka umri alitemu okwe chama nige kizikisa wana gari makanisa gobriba wana itieri ya mwafidika wana kumira yodana kumira gana kuma wana kumira zambia kumira yodana wareka umri alitemu okwe chama nige kizikisa agari gano be kanisa bana pima umriba yuma tamriya mu abatuma umriba wana wote lako natemu mataya abiri mwenye wali tewana biwa umriba nela kisa wa umriba sili kamare umriba ayo chama anyago agabade gamu zaru sabatu ebiyo magere ya mulima ya mulima mtu wa mulima chini kayo mulioru mareka mulio itamo na mulio kwecha itamuna chimiti ya mareka hapo mulio mwe wafema sekaro wa kechoku esure ya mkaga wale kumila taro haa kumina muenda na wale chimiti ya mareka wa mulio na mareka alo yuwele maseka murubele medie kumina muenda alayo uchachibuka sudamu nekumina na mulio kwa manji wa mulio kwa sadu virikasi wakwe chanera manga chitikisa agari kubuduti baba nadu wa mulima wakwe nilasio na agari mumbedaja awe agari mubulega wanda likuwa machara awarogo awasumba mwuriba awatuma mwuriba waliya rambaro mwurega nempare zirimo ama nige zizukisa nabai takuma kanisa wananga baka roga umasanga zila yona jibate kemtamu jibate kemisi obrogo wana jibate ucheza jibate uche ngaro silanya abano la katona wanatuma yo mwafirika wanatuma kumareka umrilo alitamuno mwilole chumije za mwareka abomrilo okumasila kumanyiko na agaji zizukisa agamere mwumbiza agamere na teo mwunga kwa isawe agamera kumututi agamera masangazira nithamara kamulio na chini ya kamulio mkanisa yona musio na nithamu amerika nithamu amerika yona wacha ama nge chuzikisa wanako nagari makoti gabate kama makoti gabaya ambaza jezepeli nabavona kwa wasimu nyanja wakusia kwa zeka rabu sangu tumatuma amafuta kwa mulima kubati wako esha ambazi ya gabate katulima wakumera kwa makisa tumamareka umrilo akalithia zizezo tumayohu mareka umri akalithia zizezo tumamareka umrilo akianega wacha asagulia tara Bible ya moga teka ibogerako ni Zakaria sura soka kumina mwere kumina mwere neba na waso kusagulia tara anaya mbega na agamate kabuisa ya kama sagule mareka mwere sagula sagula mwamerika kwa sagula mwafrika sagula mwamerika yona ama nge zika weka simbie ama kanda wana tumayo mareka mkosu unawe dugira
Yesu.
Amen.